Iyi mwumva ni radio Ijwi rya Amerika mu kiganiro muri sanga ku Ijwi rya Amerika mwateguriwe nanjye Etienne Karekezi hano i Washington. Turagaruka uyu munsi ku kibazo cy'abaturage bo mu karere ka Nyagatare mu ntara y'Iburasirazuba bw'u Rwanda basenyewe ku ngufu mu mpera z'umwaka ushize. Bamwe mu baturage basenyewe aho mu karere ka Nyagatare batangiye guhunga u Rwanda. Bamwe muri bo batangaje ko amafaranga y'ubutaka n'amazu yabo basenyewe akarere kabasubiza adahwanye na gato n'agaciro k'umutungo wabo babuze. Twabashije kuvugana n'umwe mu baturage baho i Nyagatare basenyewe atubwira ku buryo burambuye uko ikibazo cye ku giti cye ariko nanone birumvikana na bagenzi be. N'ingo zigera ku ijana ku baturage barenga 500 bakuwe mu byabo. Kuva tuvuganye n'uyu muturage mu cyumweru gishize twari twifuje kuvugana n'umuyobozi w'akarere ka Nyagatare ni Bwana Sabiti Fred Atuhe. Twaravuganye yitaba telefone ye igendanwa twumvikana ko tuza kuganira. Twongiye gutelefona ntiyitaba telefone ye igendanwa. Gusa hano ku Ijwi rya Amerika turamutegereje. Mbere yaho tugiye kubanza kumva icyo uyu muturage twaganiye n'umuturage w'Inyagatare atubwira. Wowe utuye mu kahe karere, utuye mu kahe gace k'u Rwanda?
Njyewe ntuye mu karere ka Nyagatare, umurenge wa Rwimiyaga.
Na kagari kahe?
Na kagari ka Rutungo.
Ubu niho utuye?
Ubu niho ntuye.
Ubu niho utuye?
Eh,
mu nzu yawe?
Umudugudu wa kagati ya kabiri.
Utuye mu nzu yawe?
Inzu barayishenye ahubwo ndi mu nzu ya meya.
Ni bande bayishenye?
Ni vice meya ariko yari yoherejwe na meya.
Utuye mu nzu ya meya ushatse kuvuga iki? Uturanye na meya? Murabana?
Oya, ahubwo baradusenye noneho bajya kudukodeshereza nyine. Ni meya udukodeshereza?
Ni meya wa Nyagatare ubakodeshereza?
Sabiti Fred.
Wowe nande muri bangahe?
Turi miryango isanga 600 ariko amazu ashenywe ni 101.
None amazu mukodesherezwa ni akarere kayishyura?
Ni meya uyishyura, ntabwo nzi nimba ari akarere ariko ni meya uza kuyishyura.
Hanyuma uzasubira mu nzu yawe ryari? Uzasubira mu nzu yawe ryari?
Inzu yanjye se ko bayishenye kandi n'ubutaka bakaba bamaze kubutwara, kuko ibyangombwa by'ubutaka babitwaye n'amasezerano naguranye na n'uwo twaguze nyine byose bakaba babijyanye, nasubiramo gute?
Ababitwaye vuga ni bande?
Ababitwaye ni ku murenge wa Bugaragara, niwo udutwaye ibyo bipapuro byacu by'ubutaka bwa burundu, ngo kuko ari byo ngo twaburanishaga na resi zo twaguriyeho. Nibo babitwaye nyine.
None babitwaye kubera iki?
Nyine babitwaye kubera ko twari twamaze kugera mu rukiko turimo turarega meya amazu yacu yashenye kandi anadutwara ubutaka bwacu, bikaba ari ngombwa rero ko ahise atabaranya vuba vuba agahita bidutwara nyine byose, niho turi kugenda tubisiga abaturage twese uko yadusenye.
Ni ukuvuga ko impapuro waguriyeho wazitanze bazikwatse, no kuvuga ko nta cyemezo na kimwe kigaragaza ko wigeze ugura?
Icyo dusigaranye twabashije gukora ni twabashije gufotoza ibipapuro byacu by'imyaka 99 baduhaye nk'ubutaka bwacu, kugira ngo wenda urukiko ruramutse rukurikiranye wenda urubanza rwacu ko twaba twarahohotewe twararenganye, ko twakwerekana izo fotokopi z'ibyo bipapuro.
None se babatwaye impapuro babaharusi kugira ngo bizagende bite?
Ni fotokopi twakoresheje.
Ni fotokopi mwakoresheje? Impapuro z'ibanze mwazisubije, hanyuma bizagenda bite?
Bazidutwaye, hanyuma ukuntu bizagenda se? Hanyuma ukuntu bizagenda se ko wumva nyine bamaze kutwirukana, bamaze kuvuga ko ngo byanze bikunze tugomba kugenda, ku buryo wenda hari batanatwereka n'ahantu tugomba kujya.
None mwajya hese ubusanzwe?
Aho tugomba kujya se? Iyo tureba tubona ikibazo impungenge dufite, twakakwiye kuba twajya mu mahanga tukabimunzi, ariko bitewe n'uko bavuga ko sitade y'ubunzi yarangiye, noneho kandi igihugu cyacu bakaba bavuga ko nta ntambara irimo, kandi noneho twe tukaba turi kurenganywa nk'abanyarwanda tutafitije muturi kwa uburenganzira bwacu n'imitungo yacu.
Ahubwo se muri abanyarwanda
turi abanyarwanda rwose, dufite n'amarangamuntu y'u Rwanda, dufite n'ibyangombwa byacu by'ubutaka bwa Burundi.
Ariko aho Nyagatare ngo n'abantu basenyiwe ubu bahunze igihugu.
Barahari cyane muri icyo gihe cyo gukora icyo gikorwa cyo gusenya hagiye abantu 10. Ariko kugeza kuri uyu munota igikorwa kiracyakomeza, bitewe n'uko n'impamvu abandi bari bakomeje bigundije batagenda, byari bitewe n'uko bari bategereje kugira ngo bumve igisobanuro cy'urukiko. Ariko noneho urukiko aho kugira ngo ruce urwo rubanza, meya yahise akoresha kwihutisha kudusubiza amafaranga
y'ubutaka bwanyu.
Yadusubije amafaranga y'ubutaka bwacu, ariko kuyadusubiza bwari uburyo bwo kugira ngo urukiko rutazamuhamagara rumubaza icyatumye asenyera abo bantu, kandi ari abanyarwanda kandi bafite n'ibyangombwa by'ubutaka by'imyaka 99.
Ariko ntabwo byumvikana. Meya, amazu yanyu yarashinwe muyavamo mujya mu nzu ubu ngubu, meya ni uzishyura, none meya arimo kubaha amafaranga y'amazu yanyu n'ubutaka bwanyu?
Oya, ntabwo ari kuduha amafaranga y'amazu yacu, ahubwo yaradusenyeye noneho biba ngombwa ko ahita ajya kudusemberesha mu mazu y'abandi baturage bo hafi yacu, ajya kudukodeshereza y'amazu mu bandi baturage. Nukuvuga ngo yahise atugira impunzi.
Ubu mucumbitse hamwe n'abandi baturage cyangwa n'amazu yanyu mwihariye murimo?
Ducumbitse mu mazu y'abaturage. Nabwo kandi dukunda kugirana amakimbirane bitewe n'uko atinda kuza kwishyura ayo mazu y'abo baturage, tukaba rero ducumbitse muri ayo mazu, ndetse abanyamakuru bakaba barahageze n'amazu adasobanutse, n'akantu kakumba kamwe yagiye agenda dushyiramo.
N'umuryango wose
ngira ngo abanyamakuru barahageze barareba, tubana n'amatungo, umukecuru n'umusaza n'umukwe n'umukazana, ugasanga bari kubana mu kumba kamwe.
None se niba atari ibanga ryanye n'amafaranga, ni ukuvuga ko nko ku nzu yawe isanzwe, meya cyangwa se n'akarere ka Nyagatare aguha amafaranga angahe ku bijyanye n'iyo nzu n'isambu yawe n'ubutaka bwawe?
Urabona nakubwiye ko twagiye tuhagera kera, twagendaga tugura miliyoni gusubiza hejuru kuri miliyoni n'igice, miliyoni ebyiri. Ariko aho twagiye tugura ayo mafaranga, ubu kugeza kuri uyu munota hari kuri miliyoni eshatu. None ntabwo bagendera kuri icyo giciro tugezeho, ahubwo bari kugendera ku giciro twaguzeho icyo gihe mbere tugitangira kugura ubwo butaka
mu myaka irindwi ishize.
Mu myaka irindwi ishize, ndibaza mwabaza wenda abanyamakuru babashije kuhagera, hageze abanyamakuru bose batandukanye bareba akarengane twagize, nibo banabashije kudukorera ubuvugizi badukura mu matongo twari turimo, twarimo turanyagirwa, abana bararwaye imisonga bamerewe nabi cyane benda gupfa.
Ndumva nibuka ko byavuzwe cyane.
Ubwo rero icyangombwa cyakozwe cyo nuko badukoreye ubuvugizi bakadukura muri ayo matongo, kuko twarimo turanyagirirwamo, kuko icyo gihe sabit yari yamaze kudusenyera amazu yayakubize hafi yayarangije. Turimo turanyagirwa cyane, ndetse icyo yaduteraga ubwoba ni uko yatubwiraga ko ngo ari budukorere igikorwa kirenze icyo yadukoreye, ngo nitukomeza kwigundirizamo aho ngo no gupfa ngo turapfa. Noneho biba ngombwa ko rero abanyamakuru bahagera badukorera ubuvugizi, haza abayobozi b'inzego zo hejuru bamutegeka ko agomba kujya imidugudu kandi akatuguranira n'ubutaka, ndetse n'ikimenyimenyi minisitiri wa umutungo kamere Stanislas Kamanzi yavugiye kuri radiyo avuga ko byanze bikunze umburi munyarwanda agomba kuguranirwa ubutaka, aho hantu twari dutuye bakakorera ubworozi, noneho twebwe bakatuguranira ubundi butaka.
None ibyo ntabwo byakozwe,
ndetse ku buryo baje bakanadukorera ibarura, tukavuga ko dushaka kugira ngo tuguranirwe ubundi butaka ahandi hantu, hanyuma aho hantu bakahajyana bakahakorera ubworozi nk'uko babishakaga, ariko kugeza kuri uyu munota nta kintu cyakozwemo muri ibyo byose.
Ni ukuvuga ko ubutaka bwanyu naho mwari mutuye mwe muzahava hagakorwa ubworozi ahubwo mwarahavuye kuko maze banyu yasengwa?
Ahubwo icyanadutangaje ku munsi wo kudusenyera haje ibipapuro byandikishije imashini ngira ngo no kugeza kuri uyu munota turabifite.
Byavuye he?
Ibyo bipapuro byari biturutse ku murenge wacu, bizanywe n'abayobozi bacu
wa Rwimiyaga.
Batubwira ko ngo tugomba gusinyira ibyo bipapuro tukemera ko tugomba koro. Ubwo muri uwo mwanya tumaze kubisinyira, tumaze kwemeza ko tugomba korora, kandi bamwe twari twamaze no kugura n'inka, abandi bamaze kugurira ihene, intama, biturutse ku bushobozi bw'umuntu yagendaga afite.
Yego.
Nibyo byadutangaje rero ko twagiye kubona, tubona imodoka zije zishoreranye, tubona batangiye kudusenyera rwose. Nibwo twabonye ari nk'ibyo muri 94 biratuyobera, turaniruka cyane.
Ikibazo muzamuye cy'ubutaka bwanyu no kuburaho mubanzi ko cyazamuwe mu nama y'umushyikirano mu mpera z'umwaka ushize, na n'ubu hashize amezi agera hafi kurane atanu ntabwo kirakemurwa.
Kugeza kuri uwo munota twateze amatwi radiyo kandi yavugaga ko ku itariki 15 z'ukwezi kwa kabiri cyangwa kwa gatatu ukwezi kwa mbere yavuga ko icyo kibazo cyacu azaba yarangije kugikemura ndetse burundu, ko azaba yarangije kuduha imidugudu, azaba yarangije kutuguranira ubutaka aho hantu hagakorerwa ubworozi. Ariko ikidutangaje kugeza kuri uyu munota ni ukuba noneho uburyo gikemuye ari ukudusubiza amafaranga katwaka ibyangombwa byacu by'ubutaka. Noneho tukaba twibaza ngo kuba iyo myaka yose ishize twaraguze aho hantu, umuntu wagiye uhagurira 300,000 kugeza kuri uyu munota hakaba hari kugura 2,000,000 ayo mafaranga 400 barimo baramuha 300 azayajyanaye muri iki gihugu. Ariyo mpamvu nimo ndakubwira ko ariyo mpamvu abenshi barimo baragenda bihungira bitewe nuko nta bwisanzure dufite muri Nyagatare.
Ahubwo se nsubi inyuma gatoya, mu kubasenyera tariki 22 ukwezi kwa 10 umwaka ushize, ni ukuvuga ko abaturage bose ku murongo baje bagasenya nta usigaye?
Oya, ntabwo bigeze bahera ruhande. Bagiye bakoresha amarangamutima.
Amarangamutima ushatse kuvuga iki?
Amarangamutima bagendaga basenyera abantu, hakagenda habaho icyo bita gusimbuka amazu. Bamwe bakabasigamo ndetse bakanabemerera guhinga kandi batuye kimwe nk'uko natwe dutuye.
Cyangwa se mwaguze ku buryo butandukanye?
Ntabwo twaguze ku buryo butandukanye. Ndetse urebye twebwe twaguze turatotezwa, ariko uwagurishije ntagatotezwa, ahubwo we bamuha intebe.
Wabisuzuma se musuzumye mukareba mwe basenyi mwasenyiwe n'abatarasenyiwe impamvu yabari iyihe?
Impamvu ariyo mpamvu twe dusaba ngo kugira ngo dusabe Perezida wa Repubulika aze akemure ikibazo cyacu, areba akarengane twagize kuba twaraguze ubutaka kimwe n'abandi kandi bakaba batuye aho hantu, twese kandi dufite ibyangombwa by'ubutaka by'imyaka 99, ariko mu buryo bwo gusenya bakaba baza bagakoresha amarangamutima bakavuga ngo uriya wavuye hanze ngo ntabwo bamusenyera, kandi ahanini ari we wagiye utugurisha.
Ndibwira ko Perezida wa Repubulika ahari muri uyu mwanya yaba twumva, uretse ko icyo kibazo ubundi cyagombye kugera hejuru ku rwego rwo hejuru rwa Perezida wa Repubulika, ariko niba bibaye ngombwa akaba atwumva, ndumva hari yagihagurukira. None se kuri uyu munota tuvugana mbere yuko ahari inzego zo hejuru zibihagurukira zikagikemura ikibazo cyanyu, ubu wowe inzu yawe yarasenywe, impapuro z'isambu n'inzu waguriyeho akarere cyangwa se umurenge bazijyanye, ubu utegereje amafaranga yawe uzahabwa?
Kugeza kuri uyu munota ndagira ngo nkubwire ko kuva nagasenyerwa inzu yanjye nagiye i Kigali njya ku Muvunyi njya mu nzego zose zitandukanye mu nzego zose z'igihugu, impapuro ndazifite, nta na kimwe nigeze nabarwamo muri byose, kandi ibyangombwa byanjye by'ubutaka mbifite, nari sinaguriyeho, kandi uwangurishije atarimo aravuga ko naguze mu buryo butemewe cyangwa se ubutaka naba narabwiha.
Tuvuge noneho ugize amahirwe ubonye ayo mafaranga y'amanyarwanda n'ibihumbi magana ngahe wavuze harya?
N'ibihumbi magana atatu na mirongo inani.
Niyo bazaguha?
Niyo bagomba kuma.
Aha, none uzayamaze iki?
Rwose ndagira ngo nkubwire ko hano iwacu nk'ikibanza ntabwo akigura.
I Nyagatare. Ayo mafaranga se n'umuryango wawe uzayamaze iki? Uzimuka?
Ngewe nge kwimuka aho naturutse navuyeyo ngurishe nimutse kera nkurikije ijambo rya perezida wa Repubulika kuko yavugaga ko buri munyarwanda agomba gutura ashaka. Biba ngombwa rero ko ngera aho hantu numva ko mishimiye ngomba kwatura nk'umunyarwanda ufite ibyangombwa by'ubutaka, kereka wenda ngiye kuvogera abo Masanze, ariko nta kintu kibi nigeze mbakorera. Ariko kugeza kuri uwo munota icyadutangaje ni uko twabonye tujonjorwa mu Banyarwanda, tukamburwa uburenganzira bwacu nk'Abanyarwanda natwe kandi bandi umunyarwanda.
Ndagushimiye cyane rero, gusa twizere ko kuba tuvuganye umutekano wawe udahungabanywa, uburenganzira bwawe butavugirwa, kandi ko amategeko nk'uko inzego zinyonyo ziyavuga azubahirizwa, ukabona aho utura ukidagadura.
Rwose murakoze cyane, mutubereza mwadukorera ubuvugizi mu kwa perezida wa Repubulika akaza katurenganura, kuko ubu tubayeho nabi cyane kuba twitwa inzererezi, kandi n'abanyamakuru banyu basanga kugira ngo bababaze ukuntu mubayeho mwatanga amakuru mugahita mutangira guhigwa.
Abo ni bande babafite
rero kugeza kuri umunota kandi bavuga ko ari ubwisanzure mu gihugu umuntu agomba kwidagadura akumva ko ari umunyarwanda.
Turizera ko uburenganzira bwawe buzubahirizwa nanone, kandi twizere ko kuba uvuganye n'ijwi rya Amerika bitaba intandaro yuko umutekano wawe uhungabana na gato. Urakoze cyane.
Murakoze cyane
na amahirwe menshi. Kandi namwe nshuti mwakomeje kutwumva, sinavuga byinshi ibisobanuro amarira n'agahinda uyu muntu tuvuganye utifuje ko izina rye ritangazwa kugira ngo umutekano we udahohoterwa. Muramwiyumviye, niba ni mu kiganiro cyacu murisanga ku ijwi rya Amerika kuri mikro muri kumwe na Etienne Karekezi. Nyuma yuko tubuze umuyobozi wa Nyagatare, twashyize igitekerezo ku rubuga rwacu rwa Facebook, dore uko cyari giteye. Guhunga u Rwanda, bamwe mu baturage basenyewe mu karere ka Nyagatare mu ntara y'Iburasirazuba bw'u Rwanda batangiye guhunga u Rwanda. Bamwe muri bo batangaza ko amafaranga y'ubutaka n'amazu yabo basenyewe akarere kabasubiza adahwanye na gato n'agaciro k'umutungo wabo babuze. Dore ikibazo: wowe usenyewe ku ngufu, ntuhabwe ikiguzi cyatuma ugira handi hantu wakwimukira mu Rwanda ngo wongere wubake, wabigenza ute? Ese wakwitabaza nde? Iki gitekerezo n'ikibazo nibyo abakunzi ba Radio rya Amerika banditseho ku rubuga rwacu rwa Facebook. Hari n'abandi baduhaye telefoni zabo, tugereho kuvugana nabo mu kanya gakurikira. Duhere ku butumwa bw'uyu Ntwari Sankara waragira ati, arabwira abaturage ba Nyagatare basenywa amazu ati, nabaha inama yo guhunga mugasanga izindi mpunzi mukihangana kugeza igihe tuzatahira tukubaka leta abanyarwanda bose bibonamo aho ubutaka buzitwa bw'umuturage bukamugirira inyungu kurusha leta, kuko ibya leta mu kwimura abaturage ikabaha ingurane byabaye agaterera nzamba, uwabivuga bwakwira bugacya. Amahoro kuri mwe mwese bana b'u Rwanda. Undi wanditse ni uwitwa Mwizerwa Kennedy agira ati, ikibazo gihari mu Rwanda ntabwo abaturage bashyize hamwe, usanga bamwe bashyigikiye akarengane k'abagenzi babo. Kuba abaturage bararenganijwe gutya rero si ukuvuga ko abayobozi batabizi, kuko iki kibazo cyaravuzwe cyane mu itangazamakuru, ariko nyine usa agahiniraho. Mugisha Muyize agira ati, njye numva ababishinzwe bari bakwiye kujya babikorana ubushishozi, kuko niba politiki ya leta ari uko nta mpunzi zabaho, ndumva leta yagiha ababwiriza abashinzwe gushyira mu bikorwa izo gahunda kwita cyane ku nyungu z'uwo uvanwa mu bye agahabwa ingurane yamugirira akamaro, naho ubundi guhunga igihugu cyabo ntago ari wo muti. Murakoze. Undi wanditse Manase Nitunga yaduhaye telefone zireka tumutelefone hanyuma atwibwire mu kanya gato mwihangane. Tubwire amazina yawe.
Nitunga Manasse.
Uri Bujumbura. Ni byiza kuba wakurikiranye ibyo twanditse kuri Facebook tuvuga kiriya kibazo cy'abantu bihitwa Inyagatare mu Rwanda mu ntara y'Iburasirazuba. Uwe tuvuge biriya byo gusenyirwa hanyuma ubutegetsi bukagusenyera, wabigenza ute bikubayeho uri mu Burundi?
Ubu ngubu nk'uko tumenyereye muri leta zose zigenda zihaba, hama habamo ukurenganywa rimwe na rimwe, ariko iyo bishitukitura ubutegetsi ntibagutunganirize, nta yindi nzira waba usigaje yuko yo gucamwo, waca mu bushikiranganji bwa aribwo bwose, usanga ari ubw'intwaro ibihari. Ari nacyo gituma naca mpanura mu gihe yaba ari intange nahita noherereza ibirego byanje mu masentare yandi aba asanzwe akukirira umugabane w'ubusanzwe muhereranye nk'uko turi muri Afurika yose.
Yego,
twahita twoherereza ibirego byacu muri Afurika, muri sentare ya Afurika y'ubuseruko zino, nta handi ubusanzwe zise ushobora kohereza ibibazo byawe.
Ukumva se yego,
icyo nabasaba nimba bashoboye kuba bari bagiye hamwe bibaza si ikibazo cy'umuntu umwe, ntibarabe bajye hamwe ibirego byabo bategeranye umbure bashobore kubirungikira irya sentare nayo ishobora kubibafashamo, kuko leta yoyo ishobora gufata ingingo kuko iza tahandi bashobora
ukumva ufite icyizere cy'uko ruriya rukiko rwa Afurika y'Iburasirazuba rwakemura ikibazo cyabo,
rwashobora kugikemura kuko nta yindi nzira basita nimba bashoboye kwitura ubutegetsi n'intwaro mu masentare y'u Rwanda baca batunganirije, urumva ntibaca babiheba kuko nubwo bahunga ikibazo ntikizobagikemuka.
Ntabwo kiba gikemuwe. Reka dukomeze duterefona uyu watwandikiye ari muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo, ni Augustin ihangane gato yatugushaka kuri telefone. Alo Augustin.
Ndabumva bwana Karekezi.
Urakomeye cyane.
Bo turakomeye.
Nizeye kunyumva neza. Wowe iki gitekerezo cyangwa iki kibazo ukibona ute? Inama wabagira ni iyihe bari abaturage b'Inyagatare?
Bo nge inama nabagira nta yindi bira bahisemo, nanjye nibyo nahisemo kuko nanjye ndi umunyagisenyi. Nanjye narahunze, ubu nahungiye aho bita za Mashisi baje iwacu, aho bitaga mu Bushirugu, naje kuvuga aho ariho kubera ibibazo by'umutekano waba nasize.
Yego.
Baraje baduha impungure ngo batwubwire ko izo tugomba guhinga, kubera ko iwacu duhinga ibigori, tugahinga amasaka, tugahinga n'ibirayi, noneho baraza baratwubwire ngo duhinge ibigori, batuzanira imbuto. Iyo mbuto tuyihinze ntiyarenga umutaru, ubwo nyine tubonye abana bagiye kwicwa na bwaki, nyine duhitamo guhunga. Ubu twahungiye muri Congo, nuko twatanze naho ari intambara, ariko hari ntabwo ari kimwe no kwicwa nyine nabo wabona ari abategetsi bawe batakumvise nyine bakakubwira rwiza.
None se abo se uvuga babazaniye izo mpungure bababwiye ko mwahinga ibyo ngibyo, ni bande n'abahe bayobozi ku nzego zihe?
Ni ba gitifu se nyine sibo birirwa nyine baberekana ko ari iterambere, ora twebwe turi gupfa.
Hama ikibazo cyanyu se aho mwari mutuye mwe mwakigije ku nzego zo hejuru nko ku muvunyi, kuri ministeri, mwagezeyo cyangwa ku ntara?
Yewe ubaze nyine muri aho gace k'iwacu na za horizo zije bazinyuza kure kugira ngo nyine batabone uburyo urwo rudupfuye.
None se wakumva guhu
yego ronka banavuga ngo nabari abinyagatare mureke bahunge kuko aho bari nyine nabo. Ariko bwana Karekezi, umunafata icyemezo cyo guhunga biba byageze kure.
Urebye se mu buryo burambuye, urebye n'ikibazo cy'abana, nzi wumva guhunga ari gukemura ikibazo ku buryo burambye?
Ntabwo ari ku buryo burambye kuko burya uri iwabandi, ariko guhunga nyine uburyo gushaka washyira umusaya, nibyo nkubwira. Ntabwo umunafata icyemezo cyo guhunga, ntabwo aba ari we, kuva iwawe mu rugo ukagenda burya ntabwo bemeze neza.
Wareba se uko abana bazamera mu bihe biri imbere, uti uravuga uti ni muri Kongo aho ngaho imasisi, uravuga uti hari intambara, amaherezo ni ayahe se rwose ubwo ngubwo?
None ko abagombye kuturenganura ko aribo baza kuturenganya, none twaririra nde wundi? Ahubwo mwebwe abanyamakuru nyaboneka mudutabare.
Nta kindi twakoretse ko tuguhaye ijambo nk'ubu ngubu witabiriye ikiganiro cyacu, turibwira ko inzego zinyuranye zibishinzwe zibyumva zikaba zabihagurukira, kera kabaye ukazatahuka mu byawe. Urakoze cyane rero. Abakomeje kutwumva rero, undi watwandikiye ni uyu witwa Landry Faraja Ntwari, we yanditse agira ati kuri Facebook, igihugu cy'u Rwanda kigaruriwe na FPR kandi yo icyo ireba ni inyungu zayo, ntireba iz'abaturage, yafashe bugwate. ati iyo urenganyijwe ukareba kure uhita ucaho utararigiswa kuko nta rwego na rumwe rwakurenganura keretse uwo mu gipfunsi ibinange simbyumvise kandi nawe kumubona ntibyoroshye kugana inkiko byo no kwibeshya kuko mu Rwanda nta butabera buharangwa hibera ubucamanza kandi nabwo bukorera FPR iki ni igitekerezo cyawe undi tugezeho watwandikiye ku kibazo cy'abantu b'inyagatare ni ese wabanza kutwibwira ahubwo ari wowe
ni ndayisenga Kamili
ye urahagana he Kamili
ni Nyarugenge mu mujyi
uri Nyarugenge mu mujyi wowe inama wagira bari abaturage cyangwa se kiya kibazo kibona ute
inama ngembe na mbere nabagira nabo basenyewe cyane no kumenya kwihangana nabo basenyera kumva katari nkanjye ku ruhare rwanjye nda urugero ari nkanjye byabayeho hari ka wumva umeze utishimye bitewe na gahunda urimo sibyo ukavuga ngo nta bushobozi mfite bwo kubona ngaho nabo ukarakarira abo babikoze ugatekereza nabi bigatuma nyine kuko hari umugani wajya bavuga ngo ubuze uko agira yicarana n'uyishe se ariko nta kundi ukishyira mu mutuzo nyine ntabwo imbere hagenda haza
umutuzo uvuga n'umeze ute
ngo rero mugenzi wanjye twabisomanye agusobanurire nta kibazo
nta kibazo rwose nawe nambwire amazina ye tuvana atagiye atubwira
urumva ari njye bibayeho icya mbere nyine ugomba kubanza kujya kureka amahere ku nzego zibishinzwe
yego
ukaba ku nzego zibishinzwe ukababwira uko kimeze ubuyobozi bwo mu Rwanda bwumva abaturage burasobanutse kabisa
yego
iyo uri mu kuri uri mu gaciro rero nta mpamvu atakumva kabisa
kuba mu gaciro no kugira gute ni ukuba uri hehe kuba mu gaciro ni ukumera ute uba uri hehe
kuba mu gaciro byumvise nabi ntabwo ari uko mvuze
yego
sinzi wenda mugenzi wanjye akubwira bwa mbere avuye mu indangagaciro
indangagaciro
indangagaciro uvuga ngo
iyi telefone iracitse ntitubaje kuganira kuvugana ngo ku buryo burambuye ariko undi watwandikiye ubutumwa ngezeho n'ubw'uyu Tuyizere Jean Claude waragira ati nta kundi none se abakakurengeye niba ari bo bakurenganya ubwo no gutangira iyo umuruho nyine gusa ibyo byose nge nibwira ko bishobora kuba bituruka ku kuba amategeko menshi ashyirwaho abareba nta ruhare namba bagizemo ariko kandi leta ni umubyeyi mu gihe rero umwana yaba atawe n'umubyeyi nta wundi yatera impuhwe buri wese aca mu nzira imworoheye uyu watwandikiye nawe kuri Facebook ni Ngoga Louis George ati nta yindi nzira yabisigaye usibye kwitabaza ubuhungiro ari bwo ishami rya ONU ryita ku mpunzi HCR n'Imana none wahungira he leta igihe ikoze ibyo dukomeze ku butumwa bwa Twizerimana Musinga Edo Fonse aragira ati kuri kiriya gitekerezo cy'abantu b'inyagatare aragira ati mbimenyesheje inteko nshingamategeko ntigira icyo ikora nahitamo kwiciraho nkatotezwa n'abatitwa ko bandengera kuko ubutabera bwo nta kizere kuko abasenya baba bazi ko hari itegeko rigenderwaho mu kwimura abantu babikora rero bizeye ikizabarengera n'ikimenyimenyi uzarebe ko hari uwavuzwe uyu wundi witwa Rasi Jahi Hope ati nyamara agahinda karahinda i Rwanda igitekerezo ubutumwa dusorejeho n'ubw'uyu urugwiro Komda Kaza Gerari ugira ati ntabwo najya mu kindi gihugu ye ko bazahurira n'ibibi kurushaho se byapfuma cyangwa byatuma njya mu kandi karere ariko nkaguma mu gihugu cyanjye hanze si heza abatwumvise rero ibi byose ni ibitekerezo byanyu mwohereje ku rubuga rwa Facebook kimwe nabo tubashije kuvugana kuri telefone abandi nifuje kuvugana namwe telefone zanyu munsi zanguye zanze rwose ubwo naho butaha ikindi kandi iki kibazo cy'abantu basenyewe inyagatare nk'uko mwabyumvise ntitwabashije kuvugana n'abayobozi b'inzego z'akarere cyangwa se z'intara ubwo nibumva ikiganiro bakifuza kugira icyo batubwira ku bijyanye n'aho bageze bakemura ikibazo mikoro zacu zirabategereje mwese kandi mugire ibihe byiza kuri mikoro hano i Washington mwari kumwe nanjye Etienne Karekezi.